mampa. Lucida levinga buta jaki Daniel. Usona wana kiti wa mitatayari. Renga vera ya maji unime. Lisha ubabu fubelera fatunge. Nika utahan soja banana. Uno wana kiti nuangalia. Wa mitamaki ni nenso hangalia. Leo leo wami na ursizi lalia. Chungu chungu stosta wileo. Lisha ukaidi na miwana mani. Usija na mani. Leo paka hari. This is Shukambani, Uso Mia Mani, so this is Babolino. Diniti Matson, Miziki Amayungaf, Leo Dele Waris, the last tombo. Pull parties, the Wisi heads are libaf, Tikubali Tumbo Zinikolis Amangaf. Diniti Matson, Miziki Amayungaf, Leo Dele Waris, the last tombo. Pull parties, the Wisi heads are libaf, Tikubali Tumbo Zinikolis Amangaf. Nari 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 La Winas.
Sola pistola zumano muye muye muye. Kia mayo ya ho juwe muye muye muye. Uwa bute yo juwe muye muye muye. Ambana mana man rizo buwa champagne. Na zine 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 zine. Na zine 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 paka mwentile. Wasi huwe zina 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 zina. Na zine 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 leo kavu maoni. Nisha ukaidi na miwa na mani. Usija na mani leo paka hari. Kokori ya rise disi shukambani. Uso miya mani. So this is a Babolino. Diniti Matson, Miziki Amangaf.